Yohani umutwe wa 19. Nibwo Pilato ategetse ko bafata Yesu ngo bamukubite. Maze abasirikari bazingazinga ikamba ry'amahwa bari mutamiriza ku mutwe bamwambika n'umwitero w'umutuku wijimye. Nuko bakamwegera bati:
"Urakarama mwami w'Abayahudi."
Maze bakamukubita inshyi. Nuko Pilato yongera gusohoka abwira Abayahudi ati:
"Dore ndamubazaniye kugira ngo mumenye ko nta cyaha namusanganye."
Yesu niko gusohoka yambaye rya kamba ry'amahwa na wa mwitero w'umutuku wijimye. Maze Pilato arababwira ati:
"Uyu wa muntu."
Abakuru bo mu batambyi n'abarinzi b'ingoro y'Imana ngo bamukubita amaso bavuga baranguruye bati:
"Mubambe ku musaraba mubambe."
Pilato arababwira ati:
"Mu bari mwe mumujyana mumubambe kuko jyewe nta cyaha musanganye."
Abayahudi baramusubiza bati:
"Twebwe dufite itegeko rivuga ko agomba gupfa kuko yigize umwana w'Imana."
Pilato ngo yumve iryo jambo arushaho kugira ubwoba, maze asubira mu ngoro ye abaza Yesu ati:
"Ukomoka hehe?"
Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati:
"Ntacyo nsubiza. Ese ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura cyangwa bwo kukubamba ku musaraba?"
Yesu aramusubiza ati:
"Nta bubasha na buke wari kuba mfiteho iyo utabuhabwa n'Imana. Noneho urangambaniye kuri wowe agushumbije icyaha."
Guhera ubwo Pilato akora uko ashoboye ngo amurekure, ariko Abayahudi bararangurura bati:
"Nurekura uwo muntu uraba utari inshuti y'umwami w'i Roma. Uwigira umwami wese aba arwanya umwami w'i Roma."
Pilato ngo abyumva atyo asubiza Yesu hanze, yicara ku ntebe ahantu hirengeye hitwa ku muteguro w'amabuye, mu Kinyarameya hakitwa Gabata. Ubwo hari mu masaha sita ku munsi w'imyiteguro ya Pasika y'Abayahudi. Abwira Abayahudi ati:
"Dore umwami wanyu."
Ariko bo bararangurura bati:
"Mukureho, mukureho, mubambe ku musaraba."
Pilato arababaza ati:
"Mbambe umwami wanyu se?"
Abakuru bo mu batambyi barasubiza bati:
"Nta mwami tugira utari umwami w'i Roma."
Nibwo Pilato amubahaye ngo bamubambe. Nuko bafata Yesu baramujyana. Agenda yitwariye umusaraba agana ahantu hitiriwe Igihanga, mu Giheburayi hakitwa Gorogota. Aho niho bamubambye ku musaraba, abambanwa n'abandi babiri, umwe hino undi hirya, naho Yesu ari hagati yabo. Pilato yari yandikishije itangazo arishyira ku musaraba rivuga ngo: "Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi." Abayahudi benshi basoma iryo tangazo, kuko aho Yesu yari abambwe hari hafi y'umurwa, kandi itangazo ryari ryanditswe mu Giheburayi no mu Kilatini no mu Kigereki. Nuko abakuru bo mu batambyi b'Abayahudi babwira Pilato bati:
"Wikwandika ngo umwami w'Abayahudi, ahubwo wandike uti uyu muntu yiyise umwami w'Abayahudi."
Pilato arabasubiza ati:
"Icyo nanditse nacyanditse."
Abasirikare bamaze kubamba Yesu ku musaraba, bafata imyambaro ye bayigabanyamo imigabane ine, buri wese abona uwe, hasigara ikanzu ye gusa. Iyo kanzu ntiyari ifite uruteranyirizo, ahubwo yari iboshywe yose kuva hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati:
"Twe kuyicamo ibice, ahubwo reka tuyifindire turebe uwo iri buherereho."
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo:
"Nigabanyije imyambaro yanjye, umwenda wanjye barawufindira."
Nguko uko abasirikari babigenje. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina hamwe na nyina wabo Mariya mukakiropa na Mariya w'i Magadara. Nuko Yesu abonye nyina na wa mwigishwa yakundaga ahagaze hafi aho, abwira nyina ati:
"Mubyeyi, nguwo umuhungu wawe."
Maze abwira n'uwo mwigishwa ati:
"Nguwo nyoko."
Nuko guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yesu amenye ko byose birangiye, kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga, aravuga ati:
"Mfite inyota."
Ikibindi cyuzuye divayi isharira cyari giteretse aho. Nuko bafata icyangwe bagihambira ku gati kitwa hisopo, bakinika muri iyo divayi bakimushyira ku munwa. Yesu amaze kunyunyuza iyo divayi isharira aravuga ati:
birarangiye.
Nuko yubika umutwe ava mu mwuka. Kuko wari umunsi w'imyiteguro y'isabato, Abayahudi basaba Pilato kubavuna amaguru ngo bamanure, kugira ngo imirambo yabo itaguma ku misaraba ku isabato, kandi iyo sabato ari umunsi mukuru. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'umuntu wa mbere n'ay'uwa kabiri bari babambanywe na Yesu. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, nuko ntibirirwa bamuvuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikari amutoboza icumu mu rubavu, muri ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabyiboneye ni we ubihamya, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri. Uwazi ko ibyo avuga ari ukuri, kugira ngo namwe mubyemere. Ibyo bintu byabereye kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo,
nta gufwa rye na rimwe rizavuga.
Kandi ahandi havuga ngo,
bazitegereza uwo batuye.
Hanyuma y'ibyo haza uwitwa Yozefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya, wari umwigishwa wa Yesu rwihishwa abitewe no gutinya Abayahudi. Nuko asaba Pilato uburenganzira bwo gutwara umurambo wa Yesu. Pilato aramwemerera, maze araza arawujyana. Nikodemu wigeze gusanga Yesu ninjoro, nawe araza azana imibavu ivanze n'amakakama ahumura neza ipima nk'ibiro 30. Bombi bajyana umurambo wa Yesu, bawuhambira mu myenda hamwe n'iyo mibavu nk'uko Abayahudi babigenza bahamba. Hafi yaho yabambwe hari ubusitani burimo imva nshya itigeze ihambwamo. Kubera ko ari umunsi w'imyiteguro y'isabato, kandi iyo mva ikaba yari bugufi, baba ariho bashyingura Yesu.